Why?
Don't go reach to
yeah.
G-Mats. Walisema tutofika mbali, wakaomba mpaka na ajali. Tukapiga goti tukasali, yehe, Mungu wetu ye halali. Tuwacheni kama tulivo, Mungu wetu hana likizo. Tunaspin na kusikika kwa radio, ngoma zetu zina boom yani stereo.
Walisema hey, wakasema ho,
anayepanga ni Mola.
Walisema hey, wakasema ho,
mimi bado nasonga.
Hapa ni wapi? 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 Hapa ni wapi?
It's most touch on the cross on the cross.
Hawaamini macho wanatuona, wanatuona, wanatuona. Waza umaya zimeshabuma. Homi ni moto mewaka, meshindwa hata kuzima. Hawana haya wamechapa, bado hawamini tunatamba. Hawani wazi hata kiungana, wakiungana, wakiungana. Kubali wakata wameungama, wameungama, wameungama.
Walisema hey, wakasema ho,
anayepanga ni Mola.
Walisema hey, wakasema ho,
mimi bado nasonga.
Hapa ni wapi? 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 Hapa ni wapi?
Hawani wazi hata kiungana, wakiungana, wakiungana. Kubali wakata wameungana.